every day najituma ka text spend delay napenda kuchase kikam too easy nina reject I where you can stand me up au kai venye na roga high five venye niko lit high five I where I rada ni chafu kuja na broom bridegroom na sina ta ring lakini hii asuta kiss sijai kosa form mindo mwenye kiti apa wezi keti I'm a good girl in a bad city see a bad man me run quickly ganja ban even if frisky ikitu inataka akili kambili achana na rumors woman of steel na hapendi chuma high on life staki mashuksha I'm not Bob you can't call me Mo kama si Bob you can't see me ho na where I different city same position think I need them I don't think so minkosa just wagi single heart is cold nanko na jiko nani complicated just pendi simple kauna ngam ay
Kauna ngam zimeshika kagami umedi na mse anamedisha mse na madoba za depo wala kila time ni lingoja sign Kwa rodi libidi badai ni slide sinoni adi ukate yo beef ni dine I'm falling so kila time ni iko high utazamu kizama Nitazamu utazimu na rapa TV ni chezi nitaroge ya mtabra Nitabol miuji wa kudaka Niko on kila time uwaka Shito niwezi adi ukuje na backup Kila mwezi miuto ama banga I'm ever ready si die machaja Uliza kiatu na chomeka solo Sendi kwa klubu wa mabezi mekrom Shori ni shetani jodia na mon Holiday company na mindo boss niko area za kamiti Kwa hiyo road adisi kutansaliti nda kuandom Nipate tu kwa miti nikiwa club Kwa mboto za mbogi walenda wa chop Stop, hold up nimeshika na sai Wezi nitoa sai siko poa Razi wamebonda na depo na songa Wamefura kila time utoboa Na cheki mbele macho miuko doa Kagava ya Kenya kwa konda kutoa Papa papa na mabare kwa usu Kisema siwezi nyumba nda bomo Yo